nataka wiki mtoto ashikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kambia shoga zake tia na ugopa nitufanyie unyama. Squeezy tushajipata na hizi pesa sio zangama. Na hizi pesa kama zangada kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti na uzimia mchezo chezo. Kama nauza freshi mini tafata maelekezo na anajifanya kama pende vya dezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide umili ni namba na jipima uwezo. Toto of mambo safi boko boko maji mwali wa pwani unazi after washikaji no. Sio kinyonge tagi loko pari zaibu kagi puye nasomeka ismi yaki na ringagi. Wanaona mfukuzia wa mpati sana wachomesha mishkaki game yake na watu kalaki afu nasikia analelewa na mchati vumbi hamjui ni msafi shoba zimfiki ni mkati mimi mwenyewe ni kiremba simpati zishapita ka wiki mtoto ashikiki kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.
Yeah, they wanna act psychic, but this my game and I like it. I go all day in the night shifts. If you bank on me, that's a right pick. Only get wins, no L's. The other get me a Nobel. Brown in X who I'm banging, but I told her she no ring no bell. This pretty girl will not finesse me. Go see your money so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it. Jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie and you want to start to lay the pipes of space, Miss Koopy. Go zook in the pair wanna get hype. Demon attack a drum in a talk and a nani. Ilan Kumboka na Kasima Weng, then you wears any cosa maskani. Don't even talk a night, and I leave about the mural of Mashnani. And I insist, mini doggy, all men lie, and I know it's just funny. Bona sikubali that it's all about money. Mina what you na jo na fanya kasgani. Usi jurombose idani ko maftani. I pull out the hat, uta on a bugs bunny. Nakoko na take maze goja bas mami. Malini miss mama, ama shoga was mami. Nakakuna de mini nakatana ni makose si pole basi. Watch a leo jia pak ndani.
Shabitaka wiki, mtoto ashikiki. Kumpata mtiti kichwa kina waza na pita naye vipi kuna muda simu zangu ashiki na mvizia vipi na nasema simkati labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka jue natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka jue natoka na nani.